Jobe 16 verse 1. Wayesephendula uJobe wathi, verse 2. Ngizwile izinto eziningi ezinjalo, nanonke ningabaduduzi ababi. Verse 3. Amazi angumoya nje wayokuphela yini, ucunulwa intoni ukuba uphendule na? Verse 4. Nami ngingakhuluma njengani uma imphefumulo yenu ibisesikhundleni somphefumulo wami, bengiyakuhlanganisa amazwi ngani, ngininikinele ikhanda lami. Verse 5. Benganiqinisa ngomlomo, induduzo yezindebe zami inidambise. Verse 6. Noma ngikhuluma obuhlungu bami abudanjiswanga, noma ngiyeka kuyini okumuka kimi na. Verse 7. Kepha manje, ungikhathazile, uyichithile yonke indlu yami. Verse 8. Ungicindezele kungubufakazi, ukonda kwami kuyangivukela kufakaze ebusweni bami. Verse 9. Ulaka lwakhe luyangidwengula, lungizingele, uyangigedlela amazinyo, isitha sami singicijisela amehlo aso. Verse 10. Bangikhamisela imlomo yabo, bangimukula esihlathini ngenhlamba, bangihlanganyela. Verse 11. UNkulunkulu uyakunginikela kubantu abonakeleyo, angiphonse esandleni sababi. Verse 12. Ngangihlezi kahle, wangichoboza, wangibamba ngentamo, wangiphahlaza, wangimisa ngibe yisigcibisholo. Verse 13. Abacibishelayo bakhe bangihaqa, uyaqhekeza izinso zami engenathawu, uchithela inyongo yami emhlabathini. Verse 14. Uyangidiliza nokudiliza futhi angidumele njengeqhawe. Verse 15. Ngithungile indwangu yamasaka phezu kwesikhumba sami, ngingcolisile uphondo lwami othulini. Verse 16. Ubuso bami bubomvu ngokukhala, ezinkosheni zami kukhona ithunzi lokufa. Verse 17. Noma kungekho ubudlova ezandleni zami, nokukhuleka kwami kulungile. Verse 18. Mhlaba, ungathukusi igazi lami, ukukhala kwami akungabi nandawo. Verse 19. Namanje bheka ufakazi wami usezulwini, ummeli wami usezindaweni eziphakemeyo. Verse 20. Abangane bami bayangiklolodela, iso lami liphophoza izinyembezi kuNkulunkulu. Verse 21. Ukuba amphikele umuntu kuNkulunkulu, nendodana yomuntu kumakhelwane wayo. Verse 22. Ngokuba ingcosana iminyaka eyakubalwa, ngingahambi indlela engayikubuya kuyo.